B production. Download and do you feel like you possess a mama?
My heart is you, plenty lady, baby.
Ima wanda wonse wakonda iwe, mami. Kuala mpako kwa wali la somti mawanga. Mafoko chitonzo wacho tandiwe, ani.
Kuti sinza mpeza wanga baby. Lelo nduyu ndamu peza. Sopano antu waja olongo lola. Waja wali kutiri. Nampeza wanga nyenye zitita. Wasokoneza moyo wanga nintima wanga. She so pretty girl. I ever never even seen in the whole world.
Ima wanga wonse wakonda iwe
baby.
Mami kuwala kwako kwa wali laso mtima wanga. So watch your tandiwe, honey.
Lady,
kuwala kwako kwa walila so mtima wanga.
Sakukonda, paka kale kale iwe, honey. Wasunta, mtima wanga wako ndwandi ndiwe. Lelo, oh, oh, oh.
Mbambadi, mterade.
Ima wanga wonse wakonda iwe, mami.
Baby.
Kuwala kwako kwa wali laso mtima wanga. Mafoko chitonzo wacho tandiwe, honey. Kuwala kwako kwa wali laso mtima wanga.
Makolo wanga na sanga latidwa kuliko nse konga kalezo azizanga. Wasanduka chosanga lata ntima wanga ndiwe nyama ya nsimu wanga. You're so pretty girl, you're so nice a girl. Everywhere people dem a talk about you. You're good enough a girl, just look at your body.
Ima wanga wonse wakonda iwe,
baby.
Mami kuwala kwako kwa wali laso mtima wanga. Mafoko chitonzo wacho tandiwe, honey. Kuwala kwako kwa wali laso mtima wanga. Ima wanga wonse wakonda iwe, mami. Kuwala kwako kwa wali laso mtima wanga. Mafoko chitonzo wacho tandiwe, honey. Kuwala kwako kwa wali laso mtima wanga.
Vela nyimbo zaba mwamba pa malawiwanga.com.